again. Yo no ma, Bobby is a Nzigi. Hey, it's nice.
One time, baby.
Wata gweni watamani, kuku wata sitamani. Wata gweni watamani, kuku wata sitamani. Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much. Watagwani watamani, nara. Kukuwata sitamani, nara. Watagwani watamani, nara. Kukuwata sitamani, nara. Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much. Too much. Feminini dale, penzi lako ni sukari. Minapenda unavolia kitandani, sijaona dosari. Unajua kunibembeleza, miukweli umeniweza. Pane zote unanichombeza, niwe ngisi au pweza. Kwani wewe umefunzwa na nani? Mwingine sitamani. Oh, kapanda na mzuka, kimpekenya naruka. Watagwani watamani, kukuwata sitamani. Watagwani watamani, kukuwata sitamani. Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much. Watagwani watamani, nara. Kukuwata sitamani, nara. Watagwani watamani, nara. Kukuwata sitamani, nara. Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much,
yeah. Too much, yo, yeah.
Too much.
Baby girl, we are back here again, hey. Stand on the haters and giving them pain. You confusing the club when you're 10. Baby, please do it again. Apa pepe tafika, no let it go. You are hati mulilo ni petulo. You wanna chill with the guy from the ex. Hitting the dub and I flex. Yo, you see my name, I own the show, hey. Bagai vena ni mameni mo. The spade ni mafosholo. Baby ni kweza munyutiro. Apa pepe ni mu overdrive, overdrive. Nileta ngombe sedi 25. Isa kutwale kuindoi. Ama ex uobe ati I'm sorry.
Watagwani watamani,
hey.
Kuku wata sitamani. Watagwani watamani, kukuwata sitamani, nara. Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much. Too much. Watagwani watamani, nara. Kukuwata sitamani, nara. Watagwani watamani, nara. Kukuwata sitamani, nara. Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much.
Nzigi. Too much child. Yeah, me love in the collection. So me no wanna miss your session. You the big deal, not competition. Chikondi chini na motivation. Ulilion se kumaini. Nzelu sunga choke. Me loving the way that you loving me. Baby, I'm your Romeo. You my Juliet. Your love is too much, baby. Loving you no regret. So tell me everything that you want. Anything you want, I'm gonna give you. Nzigi, one time. Baby.
Watagwani watamani, kukuwata sitamani. Watagwani watamani, kukuwata sitamani. Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much. Too much. Watagwani watamani, kukuwata sitamani. Watagwani watamani, kukuwata sitamani. Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much. Too much. Tulicheze ya segere, mwendo wa vigelegele. Tulicheza geni sambamba, wanene na wembamba. Baba fulani kakamata mchuma. Huyu na yule mbona wamenuna.
Nara.
Mimi najua wamenuna. Roho zao za wauma. Wana mengi ya kusema.
Nara.
Kusema. Watagwani watamani, kukuwata sitamani. Watagwani watamani, kukuwata sitamani.
Nara.
Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much. Too much. Watagwani watamani,
nara.
Kukuwata sitamani.
Nara.
Watagwani watamani,
nara.
Kukuwata sitamani.
Nara.
Tundi unipasa ni too much. Too much. Love unipasa ni too much. Too much.
Bouncing the beats.
One Arab nation. They said, full famine.
No juice up on the beat.
Big Daddy steal.